Kuzikisa mumu kama manyera onjagala Kukiririza muya kuwa eramanyi osobola bulichimu Ulimbera ojiteka munte konze bulijenda banga ensibu Obununu zobu kola mukama wenkwene njiza Newe nkukowolo nyanukula Olimu tukufu Uli wachisa Otu kiriza Atonji musa Nompanirira Olimu tukufu Uli wachisa Otu kiriza Atonji musa Nompanirira Omoyo Sena Nkola mwomulimu Nkwe menye denzena Ememe yange omukama Musanyu yekwe mukama Mubiero sikaloli mukama Yekwe agata mawanga Eyali womulubereberye Yekwe musana kwange Yekwe manyi kobula mubwange Anakanka nyanga yani Ngani na kwe woka baka Nyamba nange mukamalero Onkwateko Nkorera nange ebye byamagero Bintukeko Tukuzane zoku onase nange naba mulungi omutukufu Omoyo Oh